omwami wa Ssaabasajja Kabaka mulamulira Ssaabasajja Buddo okumujjukira yalabudde abazadde abakyakuumidde abaana baabwe awaka mu kiseera ky'olusoma lwa lusooka olw'omwaka guno nga lwatandika sawiiki emu emabega n'agamba nti kye bakola mu kiseera kino kyakukotoggera abayizi kubanga abayizi bingi ebigendo byayitako okusinziira ku minisitule ebyenjigiriza n'emizannyo mu ggwanga yateekawo olunaku nga 10 omwezi guno era abayizi tebaggulirako olusoma lwabwe olusooka olw'omwaka guno kyokka waliwo abaana abatannadda ku masomero ng'abamu bali mu kukwata nkumbi kusiga abamu basambula n'ebirala o kino mu kwogerako ne radio Buddo agambye nti bwebadde ayitaayita mu byalo ebisinga obunene waliwo abaana be yasanze ku masomero naye nga wakyaliwo abalala bakyasiga ewaka abamu bali mu kusenya nku n'ebirala
njagala okutwala omukisa guno okwebaza abazadde mwenna abakuddeyo okuzza abaana mu masomero ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno ogw'okubiri twalagirwa gavumenti nga tuyita mu minisitule y'ebyenjigiriza nti abaana amasomero gonna lwe gagenda okuddamu abazadde tubeebaza abakuddeyo naye bwe tutuuka mu byalo eyo gye tutambulira abaana bakyali bangi mubadde mubamanyiizizza enkumbi n'okubayambako okwozi suwaani okuliisa ebisolo ekiseera kituuse baddeyo olwo si bwe budde obw'okuliisa ebisolo si bwe budde kati obw'okulima abaana badde bagambe yeeterekera butera okutya mudde buli lwotwala omwana ku ssomero ba weeterekedde njagala okukubiriza abazadde mmwe abakyalina abaana ewaka nti kyabulabe era ogwo musango omwana okusoma ddembe lye ery'obwebange
bokino yayongeddeko nti ng'abazadde basindika abaana ku masomero basaanye okubawa ebikozesebwa beebala okubasindika engalo nsa kyokka era batwale abaana ne mu masomero ge basobola kubanga singa baana batwala mu gye batasobola bajja kaaba akyukidde abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu kitundu kino okukozesa omukisa gw'enkuba etonnya ensangi zino okutegeka ennimiro basobole okusigira mu budde okufuna ekyokulya ate n'okulaba ng'obutonde baba okwoma era bajjumbire okusimba emiti
abantu ba Kabaka mwenna gye muli mulabanga embeera y'obudde enkyusi mu mwezi guno ogw'okubiri twabanga tweteekateeka okujja ebirime mu nnimiro sooni n'ebirala naye mu kiseera kino tulabanga enkuba etandise okutonnya njagala okubasaba naffe tubeerenga nawulo kakati tukyuke amaaso tugatunuulize embeera y'obudde enkyusi tulabe n'engeri gye tujyaŋŋangamu njagala okubakubiriza abalina emmere mu nnimiro etuuse okujjayo eggibweyo ate tuteeketeeka obulime omwezi ogwamugulansigo ogw'okusatu ogutuukira ate tube nga tweteeketeese bulungi okulaba nga tetulumbibwa njala njagala okukubiriza abantu mwenna musimbe emiti kubati embeera y'obudde eno okukyuka kiyinza okuba nga kiyidde mu kusema ebibira byaffe okwonoona entobazi.